studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe hede bi studio tamani o do sa saki ma do Ousmane Dicko halanton kabaruji gondi do di yude men zone la presse idabe mako ono kabar gidal ya faadi fa hande de batu fedde jokkiti ton golle kawrangal haani joodan de woni ko gube sema e plateforme ngadi basse adjumaari jabbe de fa hewbe machine bina badangal kidal de sema holiti de inaare hono noti baaduna be de plateforme ka ana yeli noti baaduna be nan e jate ko wondi e waddude jaanyeli ko hono itobe yigaaji mbela ka fe horebe wadde mabbe de be bi jogal hono fedde mabbe de du faminaaki faawarde e daire mayre opugol berde golle mudum fuddi dum golle yibbe hono tumbutu darani faabaade sukaabe wondube e nyaaw berde fa keba mosala di ngoni sembe kabaruji men jogani on bismillah modon de dosti jotamani kabar kidal ya faadi fa hande gube sema kanye e plateforme kabi kasandu aljumaari jabbine de in touch diet badangal kidal to nenna adadu machine binabe ka anda ka kanon gede didi defu ana gondi e hayfondirde kanko Mamadou Djeri mo sema o holliti min se makko e de do walde yaninde du den adna fu hunje dali dum hore kano on o mandade gede defu cela basi o Mamadou Djeri mayga haldi e Mamadou Sendebu kedde na Mamadou Samsek
fay tagal basi o nuko o dejay tafun sabi wana der ngalure kidal nun e le badale mudun non yimbe le gubal platform ngari wadi bonondaji kewdi do tesalitu do be teti yimbe le hewbe mulaji mun en so sema ma platform mina jogoro dun mursere tan lati fufu der do wolde ana yanni fasanne mi wallata fay goto e mabbe be andita wide nafa fu wala e o basi o be tinno wadde dewral gila joni sabi soni basi ana heddi jo ingol lam hakudojo wawata ka wadde le raison ngaji do di kani ju inede do kede annarlu an andani dum fufka be dejini fay hunde be kalata so yimbe la signal talkuru an hani jukkoje fawe e luttube sariabe hana fi signal talkuru e wasa hinnade dum
hedi platform ka holitama basi seliton tagal mo aljumaare de o horejo goto holiti hewbe masimbinama le gube de defu nen platform ka wi nono nanti kapo kewdo du andini du hono wallobe adna an kaane nandude jatum en ko wondi e waddude jaanyeli ton di kanko faada ag al mohammed secretaire general gacha gonde platform wonko haade mumin sendebu kedo dembe
la situation est calme
Wattu joni jam warti eden kani anditinde min en jati yoppino nokku o sabi de yimbe le gubbal idnan hollitinomi be jaltan likidal kanye be ngadata hun ko mabbe le haboji hakuna yimbe le ifogasa e imgad kamitay kitike be ben barano yimbe le ami habongo wallimi hebude kake jikabordi kanye mobilaji kewdi bonandaji di yottike yimbe le gubbe de fu mido mila fedde kede adunarundu watta no hakile haboji hakune si gubbe gombe lekidal de talkur kawrangal anahani be piana dun dabare sala talkur kawrangal anayara yeso miden kani holitinde ondu min joppi dakore ame gondo tin fadima tanna e juude sima so emesha iwi hen yimbele sima fi goto wala ton
basiji punti wattunde golleji jokkitagol hono kawrangal kani fuditinde alal barande bamako gube de fu kawran e o batu keso sesa kala ko jiddo famitaade pode faydo be malame facebook na twitter do studio tamani dendangal itobe yugaji bi fedde de abdullahi pona hawjinde wana hejjan mu en nen hore be walde de du bi hono daire fedde de e jogala jawdu mayre ana e ko nabirinde taggal le ko be njidi e yottinobe kabaruji cakite yontande ko dendangal itobe yigaji be bi lamo o huncena hore ko yaawi fa fedde dedu heydintine horejo dendangal be do itobe yigaji dun kanko Ibrahim Kantaw wonko halde Cheikh Azed Traoré
Il était prévu d'organiser des élections de la Chambre.
Wutejin en kanon wadede bangal walde gollobe yigaaji leedi be le leur février 2016 de kadi keba ka wadede gollire ko mani do kabar yigaaji leedi wadi totondiral hakkilaji hakunde kala kinnibe kabar mudun sariawol njamirowol bureau kido hinna golloji di fa wutejin ngada yaltinama kangol itama bureau odun noddama saria sabe le manda bureau o a hanno wada batulabi sappo e jagom kande wotere tan be ngadi dum tabene kabar yigaaji leedi ana heewi nafa fa sanne bangal kebal leedi ndi den no kambe yimbe biro be mbawata filataade kejaabe amen sobe manda mabbe o timmi min bawa dun heddoraade nin bangal sariya ka biro fuf min keddoraaki midan mila wiide dum jabbiti sanne an hani dum dawre gila law fedde ma rafi fedde hana fe hadde immaade goldirde kumanide kabaru yigaaji leydi faana fedde ne yo wallude service kumanide kabaru mudun huntande hore ko heewi e kanye dawrude no dum nafata goto fuf
faire en sorte qu'il y ait une situation de gagnant gagnant
hono yilagol fa oppa berde fuddi aljumande do bamako do yodum yibbe tumbutu e golidibe mudan hono suudu docteur Mohamed 5 leydi Maroc kumodi fa kuncana sukabe wondube nyaw berde do na wala garangal be do faabato hono oppude gadun nen kanko Khalil Papa 6 horejo yibbe tumbutu wonko haade ha berte keddena Mamadou Samaseku
la premiere opération à cœur ouvert au Mali
arnde oppugul bernde wadi der leydi Mali hande dum holita wiide hankasen de ngul wal wadede der leydi Mali ndi amusataaj gungol ana kewi sanne sabi no war hakuri ugnere temede jogom ma ujunaaji didi e temede nay euro hewti min gollobe kabaru nedda ku min pian dabare no ande amen de mbawata nawtorade do min gaddi dun kala kaaki gollirdi kasindinaadi mi tejjoro wiide fadama e wirfaade min kaban hinnaade yimbeele nayo ma jegom ille gollije amen di jaati min dawri no yimbeele nyawbe taton nabrite rewbe didon jogube nyaw ciofe e kanye suko debbo mu nyaw bernde ille gollije amen nedda ku di min ngondi e dawrude ne yimbeele nawtorto ande amen e kanye tiafaaje amen
apporter des compétences pour servir la population de Guinée
kebe famata almusaddo oppugol mo an yafa ujinadi jettina ujinai sappo didi euro hono walde lede hakkunde Salif Keita noddirteedo Domingo e Seku Jogo Keita tilaki nenno ola to balon kido Salif Keita horejo centre Salif Keita latte du ballon de ana wonno asowernde yeso yottinobe kabaruji fa Martine Kumpa hono sari tottodomo nokure seskande an jogiti dala donnede o nokku ye jogo keta jodi e do mudum faysa sariya wi o yoppa nokku ton do maître yusuf bamba keta wonko haddidu e mahamad baba kunta keddena ko pacitimmi
aujourd'hui yani
constant hande wonko wodi ko heba tajoral e mudum yo sella dari sabe yo suudu mawnde sariya meden te yamiri seku jogo keta goddo latte de ballon seska o yaltaton fa laaba sabe o wala talkrufu yamirorumo o jodo ton ka dum e tawede sariyaaji darta di donne fu fay ngota hebali nena miden jatti tan yo laamu o sali donnude sariyaaji hono kandi sariyaaji taraadi di e inde bibbe malifu e miji amen dum yo yeddugol sariya nadda kule adna fu edun latono du demokrasi kaku masiba mawdo juuji en be ka golli ko woni golleji mu en fay goto du be kedanali hande seska an jogi talkuru ana jondori wullitaade le tribunal cdao to abuja to fa hewta gonga odun woni e le talkuru du do yodun talkuru wullitaango go walde daranida haro chaldi centre Salif Keita holliti kejaade mudum mawdo yo horejo o dun kanko Salif Keita gondudo du e yeddugol sariya fa warde e wayde tottude hakki
nanno
mali wawri etiopie du baduji didi kanyu nanali fay goto kenya le kan U17 nanno haji drame hebi hono penalty se nanni yamde de yamde chapane jedde didi de kanko jemusa traore du o nanni badu goto de yamde chapane jetti e jeegonde be garandu ono fuditinde ballon fidude jonte didi garoje de to Addis Ababa to
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji meden ke ben famuto hono jangigol janginobe le andude andande no hakkilo jo inirte kanyu eno yimbe birdete fewde e deejere fuddi asowernde ansangoto yo janginobe chapane jeegon commune Wataguna tin hamaf kanyu e bara kawre e de do jande balde jenande ONG Save Children itti jawdi mudun kuchala ana buri sukabe ujinaji nayan wadbe kenya dadundiral andal fa nata e le IFM doni jande janginore janginobe yo le nokkuje tati be ngadi ono dadundiral ngal do ande kewde kulikoro debbe bara barowo e duubi chapande jo yitaama wana gurda alkamisar nde nenno ko heba e nande ka yo o kirsaado so irale ngesa bambari badangal ngalduure nde hono jeeki ko gorko mo dudduno e jabbaade woni cikitaade wadde o golle omo e juude police hande do kaddude di do kabaruji hande kedde hedaade yewtere ma ana yeso yentawde jangu